smoke music in the school.
Joy,
one take on the track. Your face pretty but shabby. Jolly mutesi, I'm a shady boo. Smile now, mini shimwe. Anjika game pamela, you're beautiful. Kama ya butera no less. Uwasemu yango mama una cuteness. Yolo the queen na kisitu my weakness. I like your body and God is my witness. Soni, baby we mzuri ya timoyoni. Karangi kajua la jioni. Haunika ukinotoni. Elewa, baby nye baro mbiza. Hani waje we uri mbiza. Mbiza maso mbiza. I like the way you say kaniza.
Taka kutanda, baby, hata kama dunia leo ikatae kupendana, nita kupenda we hadi nife. Usinikatae my love, oh, oh. Hold me, I wanna grow age with you only. You are my one and only, who I need. Fikira zangu zimekuambia, elewa.
Take me to